Thursday. Season upon that beat. Mario Panda Topo. Take a yo. Baby na see me. Baby wanyo mieze na see me. Bambi na see me. Wando choko zeze na see me. Baby na see me. Baby wanyo mieze na see me. Bambi na see me. Wando choko zeze na see me. Wana watu wanyo mieze na see me. Ebi ntu yoko la mkwando tebiswaza. Oli wakabize mwatu siku limba. My girl, baby, don't swaza. Yego wanyina mkwando siku limba. Adabu posters, baby za kusana. Mulonji woli na mkwando webo singa. A baby girl, ondi wera nzenawe. Baby na see me. Baby wanyo mieze na see me. Bambi na see me. Wando choko zeze na see me. Baby na see me. Baby wanyo mieze na see me. Bambi na see me. Wando choko zeze na see me. Uyambala polonje na njima ligalo. Jengwa kwenye na mokano tanswaza. Chagala kutole wapiki nina kam. Malawo mulonje kwenye na tanswaza. Kubanga yuko kwenye na paliza malala midwe. Baby kalu tiwasana. Ujikilo mokano kwenye na zienawe. Kubanze tepita mokano batutime. Chagala kutole wa mama nitata. Malawo mulonje kwenye na tanswaza. Paliza malala zina baba go baby. Paliti bambala mokano tiwanyuma. A baby kalu show. Tokala kutwale jembe la love you. Bali avala la mokwa nukweva viko. Bali kule viko la pepe vya chiwani.
Bali kule viko la pepe vya chiwani.
Baby na simye. Baby wanyo mieze na simye. Bambi na simye. Wano choko zeze na simye. Baby na simye. Baby wanyo mieze na simye. Bambi na simye. Wando choko zeze na simye. Yo, a baby galo piti gali za kusana. Adabu posta, baby yeze wende. Choyo ya mukono vambi jangu chukue. Baby, naguzi wake chukumba. Chisawa mukono jangu fetu kumbe. Bolito itaba chali gwe wagambe. Adabu posta, we besta kusana. Bali kwa wala lazi baby te wasana. Bali kwa walike mukono to wafako. Adabu posta, we besta kusana. Baby na simye. Baby wanyo mieze na simye. Bambi na simye. Wando choko zeze na simye. Baby na simye. Baby wanyo mieze na simye. Bambi na simye. Wando choko zeze na simye.